wafdigu oo ku dareeray wasaaradda arrimo gudaha howlaha guud iyo wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo safar ka seedeen deegaanka Awdheegle ee gobolka Baayo kormeereen mashaariicda horumarineed ee lagu fuliyay deegaanka Awdheegle iyo ku qayb galeen wareejinta saldhigga booliska deegaanka ee laha gabagabaay si bulshada deegaanka lanka adeega maadaama marsha hore ahaan safar jareen magaalada Baydhabo xarunta saldhigga cusub iyo weyba la ka gobday munaasabad furyaal kale kula wareegay hay'adda hirgelinta dhismo cusub walibana goobro ku hayay xanuunkumada hawlgudeenada wasaaradda amniga iyo arrimo gudo ee koonfur galbeed maamulka deegaanka Awdheegle iyo xanuunkumada odayaalka dhaqanka ankorayntii ku kumiday hawlgudeenada wasaaradda arrimo gudo ee koonfur galbeed Soomaaliya ku hadlay munaasabada
geeka may goobjoon ana saldhigii degmada Awdheegle oo yaacnay si qurux badan leen dhisi sida hore leen sheegay may leeraayus maamulka degmada oo hoggaamiya gudoomiye kalay ee bulshada qaybada kala duwan oo midaysan in qiibooyin ka qaadeen taas way baa farxad ee maayil rasuulinka farxaw sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose iyo dibheshiinta dawladda koonfur galbeed mar walba ma in surinta horumarka dhamaan degmooyinka gobolka Baay iyo degmooyinka taa korayaan aw diin may ka mid ah degmooyinka taa korayaan gobolka shabada hoose ma jira degmooyin oo yaani deegaano oo degmooyin ahayn oo sidoo oo kale horumarkan ka socdo saldhigleen dhisay harun degmaleen dhisay wadooyin leen soo bay solar system leen soo bay iskuulo degmada Awdheegle hadda sala sheegay afarba solar system iyo anay saldhigaan aan nasiib wal dhati
dhanka kala afyanka wasaaradda amniga koonfur galbeed Mustaf Karbe ayaa ku hadlay muhiimadda la ku leeyahay hirgelinta saldhigun usub
ujeedka safarka aanan ma hayeen si uu nageeka umureejino aan dhow baran ku soo bina saldhig oo baahi weyn qabtii magaalada oo maylaray in muddo ayan eedan kam weynayti taasay tiina dadaalka saytiina maylo ku helay saldhigga anti la hela maamulki oo degmada oo dadaal badan u sagali basal badan u sagali deeqroor usun soo biitan haato maylaray himadii oo wala lu waydeew deeqroor leeray an deeqroor si iswal an ku helfaday deegaankan magaalada Awdheegle marka horta taasay tii horta markii hore lu ku helay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dan fudaay marka lamaad may faday intaan antoon ku mahadnaga wasaaradda arrimaha gudaha oo coordinator ka walaan barnaamijkan oo stabilization kan inii may leeray iyo ku faa'iideysata Awdheegle dhismahan saldhigan iyo solar system kan oo wada jidka lan galiyo oo street solar system taasay tii may baan ku mahadnagaana wasaaradda arrimaha gudaha saaso kale wasaaradda howlaha guud ee tarshameen ku mahadnagay ismahan tayidisi iyo si aan la socotii oo may leeray geeka oo isbaan soo qurux badan tayid leh oo aan hadda geeka kormeerni yen eedidan kuma hadnage saaso kale may faday in aan inta ku balan qaado ka abni ahaan markaan oo ku hadlo afka amniga lama amniga afka ku hadlo in saldhigan daruufti iyo sheenti oo lan dhisi oo haayti in meel xarun booliski oo saldhigi booliski isku shaqeeyo haata mayle raayis shaqadii dhismadii sababtii lan dhisin uu lan ka shaqeeyo doon hadii Ilaahay era
qadan baynti ku kumide masuuliyinta hay'adda galanta ka hay dhismo saldhiga deegaanka ya maamulka deegaanka iyo masuuliyinta ba ku wareejiyay masuuliyadda lan hel saaraday
ma haa socotay muddo sanad ka dhaw markay bilaawshay ilaa hadda la iska dar waana may kumid haytay mashruuci stabilization ki wadanka oo dhan ku socday gaar ahaan ku socday degmooyinka waajid Birdaal iyo Baydhabo iyo hadda oo eel Birdaalan gudub doona magaaladu Awdheegle lamay ka toosay saldhigan iyo afar solar street lights ka intina way dhamaay geek marka may eedan ka mahadnaqaane wasaaradii guud ahaan ha ku shaqay hoolung oo aan koreeyta wasaaradda arrimaha gudaha oo mashruuca coordination shee gacanta ka haytay hoggaamiyasi wasaaradda amniga oo xulashada iyo amniga baahda meelan ku jirta gudbiidi iyo guud ahaan wasaaradda howlaha guud oo yeena dhismoon ee tayidis ilaalinta qayb ku qaadatay saaso kalmeen ma nagaane European Union oo mashruuca fanka bi oo kaalinta fundinka
dhismoon saldhiga cusub ee deegaanka Awdheegle iyo waliba uu sii yaqo baahi shar duban iyo angaban bulshada deegaanka iyo tuulooyinka kooskoyo